yeah.
This is the number one class.
Yeah, yeah.
Me kiss
to the love.
I spoon it.
Me my boy. Platform.
Ana ni baba love. Ana ni fanya ni na shine sasa stresses and nini. Nisi bweni oze. Mapenzi niko mapan. Niko tapan. She got a one me. She got a one. She got a one.
Yeah, yeah.
She got a one. She got a one.
Yeah.
She got a one. She got a one. She's my number one.
Tayari mahaba, sio vita. Ananipa vita mvya kumumonyika. Yendo moja nama, ameshika. Mwili pakaro vina sebitisha. Napewa mapenzi hadi nogopa. Yani zidia, so kwa izira. Nalewa mapenzi hadi nokoto. Nimezidiwa, jamani raha.
Ananipa good love. Ananifanya nina shine sasa stress.
Yeah, yeah.
Nioze, mapenzi niko maban, niko taban. She got a one me, she got a one. She got a one me, she got a one. She got a one me, she got a one. She got a one me, she's my number one.
Mtoto, wacha ni kupatie penzi. Penzi likinoga nitunge na tenzi. Kwenye miti hakukosi wajenzi. Mimi na we tuko toka enzi. Enzi za uchumba uchumba tangu school. Tangu wanakuita mrembo sasa umekuwa mzuri. Enzi juu ijipodoa sasa unatumia utui. Umezidi uzuri. Yeah, yeah. Napewa mapenzi hadi naogopa. Yani zidia jamani raha. Nalewa mapenzi hadi naokoto. Nimezidiwa jamani raha.
Ananipa good love. Ananifanya nina shine sasa stresses and nini. Nisi bweni oze. Mapenzi niko mapan. Niko taban. She got a one me. She got a one. She got a one me. She got a one. She got a one me. She got a one.
Yeah, yeah. She got a one me.
She's my number one.
Smula hobo. Anayajua mapenzi. Mapenzi anamjua ye ni nani. Tapata case juu yake. Siogopi kizimbani. Takuwa mjeshi. Ntamlinda usiingie mipakani. God ame bless. Nimepata jiko. She's a one. Kama, kama ni namba nimepatikana. Kama, kina kina refu kwake ni shazama. Na kama, kama mitego kwake ni mikwama. Na kama, ngekwa na wezo ngemonga dale selama. She's my number one. She got a guani. So she kihomi ni upendo na borodani. She's the mama of my son. My number one fan. This kisi yoni na mwago wino deal dani.
You look so fire, so fire,
fire baby.
Baby, you look so fire, so fire.
No, my baby.
Major keys.